memo macam apa kini kurang jafar kan jero jinil lal. Jonathan ammas abban sa akka Dawit ajesu barbadu irga beke bode Dawitin abban kiasi jesu doafi si barbada jire itime. Wai kanate efis Dawit manasani baye do brade mura garaga moji deme. Yerusan Saul namuta kuma sadi furate Dawitin hari uda oka rebu barbade gara sati tideme. Gaftoko Saul namuta sawo jinin yamu ek doto kut walitik abamani Dawitin barbadan Dawit doto kut akwate oka doto kutae isanarge. Ega Dawitis yero demu yero gamojitiga demu san namota tinno yartu isa wajinin furate ture. Ega kanarge bode enyutu no wajinin gara kana gara warana kana it gara nama kana it demajire isangafate. Abishais gapi Dawitisani re ser gara age bode anisi wajinin dema jire Abishai Dawititime. Alkan sani nega erga demani bode warrota Saul namota Saul egan bir darbani iddo Saul chisu gani. Yero san Saul isa bukke of bukke ebo sala farat abe riba kesa jirayu ture. Ega ye muach gahan Abishai Dawitin akkas jirin. Arra waka yu dina ki dabarse si kenni rarka ke titi jirin. Ega amma akitan ammu makanan ebo ki yan isa jisa jir. Ega Dawitin muakkas jirin. Arka ke nama waka yu filatirrati arka ke inkain jirin. Yu kan kana gotu te waka yu si jibba jirin. Ega gafa Saul istidu nufa amma miti jirin Dawit. Irga kanagur ani bode Dawit ebo saati fi ebo saoli fi waan bishaanitti nugu jalaafudhatani suuta jedhaniitu deemani. Erga xinno achi fagaatanii deemanii bode Dawit sawota hundumaa waame. Egaa isi warri loltoonni eegduu isaa kan taatan hundumtu egaa mootii keessan hin eegne silaa inni du'ee tole homaa tokkoyyuu san eegne jedheen. Eessa eeboonni mootii keessanii an bishaanitti nugu eessa jedhee isaan gaafate. Ega Dawit gari ojjetemu yara ojjete tani yaddu. Ega Saul yero baye Dawitin ajjesu barbad. Dawit garu akka inni isa ajjesu barbadutti inni immoo isa ajjesu hin barbadu. Kuniga maalif isinitti fakkaata? Ega Dawit waanuma tokko duwwaa jedhe Waaqayyo filate irratti harka kiyya dabarsu hin barbaadu jedhee deebii tokko duwwaa kenne. Ega Saul hamaallee yoo ta'u Waaqayyo maalif akka achi isa kaa'e Dawit sirriitti isaa galee hin beekayyu. Ega Dawit akka fedha Waaqayyootitti nama hamaa isarratti godhe irratti hamaa deebisuu hin barbaanne akka Waaqayyootitti hamaa gaariidhaan deebisuu barbaadeeti.